I just said the black man. Akagamba, will you marry me? Obatengo kamanda.
Obatengo kamanda.
Kawa tension ni kubanga matenga chevanda.
Matenga chevanda.
Obuzimu wagara nyom nange. Obuzimu wagara nyom. Chitufu warungi wanyom nange. Warungi wanyom. We have a quality every runji kukwoni na quantity. Wamponya babanditi. Pite yote yetaka edit. Middle, baby girl, your body sweet like needle, needle. Cutting you what you think what's about. When I kufuna, I really wanna settle, settle. Kenina, when you are kudula. Abo, kesi teba tu manira. Kenina, when you are kudula. Kenine, memu, when I sura. Obuzimu bwagala nyo mnange. Obuzimu bwagala nyo. Ekitufu walungi wanyo mnange. Walungi wanyo. We have a quality every runji kukwoni na